إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورغانا ببتيوا مبالب سيزان يومنا سبع الله سبحانه وتعالى أتغسينو كسين كانا كفكونا وكوروا ليرو وباكوا كاونا يزكوا ليرو سبع الله سبحانه وتعالى أتغسين نبت كين لقيقا أتوكو لمنمو أمرونجي نوكجيكو لأكونيا إنونجي أورغانا ببتيوا Ensonga kigenda okwogerako ye yoku oba jetwagamba protecting our children from Shaitan or from the ways of Shaitan and the trials of this worldly life. Abooluganda, abaana okuza omwana and keeping them away over upon what pleases Allah subhanahu wa ta'ala is a huge responsibility. This is why Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani, Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون انتبهان كما بكر ذا اسلك مبيرنغا متانغيرا وكغام وود اوف كغام مبيرنغا متانغيرا متانغيرا ميو جموي وبا مبيرانتي مكورونتي مبيرنغا kagamba mwewa ala ebye binabatwala mu muliro mu makuru getuinza okumwebe nyini mwewa ala makuru agenza obokola ebikolwa ebinzo kuvera mu Allah subhanahu wa taala ajja kwocha omuliro lulimi lwinza okutegeera amangu n'abantu bamwe abantu abo abasokera ddala be bantu mu nyumba yo waboli n'abaana tewali kubusabusa abaana bo bebaseko dokubanga abantu bwe n'abantu bo أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة الله يقول فرانغا إنكوزا غو ويمريرو إنكوزا سوري إنكوزا غو ما ينجا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أو كلان إنكوزا غو بانتو والحجارة نما ينجا كوزو كوليكو عليها ملائكة كوغو كوليكو ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى كوليكو ملائكة nga they are stern and they are severe a malaika azo nga Allah subhanahu wa ta'ala azkola nga kakamba nkambwe mukubonereza ate ziragira Allah subhanahu wa ta'ala zikole echo la yasuna Allah ma'amarahum tuzijemele Allah subhanahu wa ta'ala kiaba ziragide zikole echo Allah subhanahu wa ta'ala kiaba ziragide malaika Allah ziyakole zikuma mulilo ya zikola nga yaziwa amateka nga amateka ago gakubera nti zijja kuonereza Allah subhanahu wa ta'ala oyi nagwa gwanaba wal ilma Allah gwanaba gerede nti ono wagenda muliro naye zijja kuberako na kuganti zijja kutira kuliso kubanga te Allah subhanahu wa ta'ala yabazilagide kutanga subhanahu wa ta'ala gamenti no wayafaluna mayumarun zikolezo they just do that which they are commanded. Zikolecho Allah subhanahu wa ta'ala chaba azlagidi. Umbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gama anti kullu kum ra'i mwennamu li barunzi wa kullu kum mas'ul era mwennabu li omwajja kubuzwa ani ra'iyatihi echo Allah subhanahu wa ta'ala ya muka sokulunda na gamba ali imamu ra'i mazma imamu abera murunzi wa mas'ul ani ra'iyatihi Allah jakumbuza echo chiamua okubanti alunda warajuru ra'i msajabera murunzi fi ahlihi kubantu abo munyumba wa huwa mas'ul era jakubera Allah mubuza an ra'iyatihi echo Allah subhanahu wa ta'ala chiamua okubanti chiamu kwasa bai bantu bo munyumba we bo munyumba ye wa mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha numchara Allah subhanahu wa ta'ala numchara na yimurunzi kwebyo oba bali no vunanyizwa kwebyo ebiri mu nyumba yabba mwemuli abaana ne property era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti amubuuza kusonga eyo ila akhiri hadithi na walkhadimu n'omukozi rai fi mali agamba sayidihi wa mas'ulu an raiyatihi n'omukozi Allah ajja abamulunzi akagamba Allah yamukwasa obuvunanyizibwa ku maali ya mukama we era Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lwa kiyama ajja kubaira nti nno ajimubuuzaako abooluganda b'ebitiibwa buli omu Allah watugambye nti nno each one of us is a shepherd buli omu kuffe mulunzi tewali kubusabusa it is every single one of us the father the mother to teach our children what is beneficial to them in this dunya and the most important in front of Allah subhanahu wa ta'ala tewali kubusabusa nga batulabye mu haditha eyo fenna fenna tuli balunzi tuli bafunanyizibwa mama ne taata kyetekeddwa okukola kwe kuyigiriza abaana baffe ekijjobagasa obagonjerebe n'empisa ennungi kale nga bwetugamba nti okubasomesa mathalan oteekeddwa okufaayo omwana wo ku byakola ku ssomero bwakoma waka otunula mu homuwaka we by the way bwokola bw'abanga perfectinga bulungi nnyo bino ebyeddunia biizinla tabaraka wataala sometimes n'aba nti afuna emikwano emirungi bapeers bano kiyinza okumuba nti n'abaengeji n'ebintu ebyamakulu kiyinza omuyambako oba omusomesa eddiini n'ataba diverted n'abeera nti nno nayo ajiiga naye its very important omwana ekisinga obukulu ddala kumusomesa the most important what kwegamba ebyo the most important what the dunia and the most important in front of Allah subhanahu wa ta'ala otekeddwa okumanya nti omwana obyakola bimufuula omuntu asiimibwa ayagalibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Taymiyyah yagamba nti yenna yenna fi maana alqawl yagamba nti yenna Allah subhanahu wa ta'ala wa ayina omwana omuto oba omuddu oyo gwalinako obuyinza oba mulekwa n'abeera nga tamulagidde ku saala Allah subhanahu wa ta'ala ajja mubonereza n'agamba nti ate omuntu kulu Allah subhanahu wa ta'ala ajja mubonereza ate naye n'omwana omuto Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti amulagira Ibn Qayyim bwati mu makulu g'ebigambo fi maana alqawl yagamba nti n'olwekyo omuntu yenna aneglectinga okusomesa omwana we ebinaamugasa n'abeera nti amulese bulisaawo muno mu nsi agamba nti tewali kubuusabuusa omuntu ono he has committed a great misdeed upon himself aba amaze okukola ezambi omusango gwe bayitaddeko munene nnyo gwabayebagadde faliyaadu billah n'olwekyo bamama ne bataata abooluganda b'ebitiibwa buli omu oteekeddwa okukumanya nti you have to teach and protect your son and daughters n'abazzukulu bo balina naye oteekeddwa eri mu gye tusookera omusango gy'oteekeddwa okumanya eri most important kwe kuba nti omwana wo amanyi Allah subhanahu wa ta'ala al imam assaadi yagamba nti omwana okumusomesa responsibility omuzadde Allah subhanahu wa ta'ala that Allah imposed upon the parent kwegamba okusomesa omwana empisa ennungi Allah imposed this one kwegamba that to the parents kubazadde ababiri n'agamba nti mumbeera yonna kwegamba mumbeera y'obudde yonna mu kifo kyonna woba oli mulekeraawo okuwaayo abaana baffe ngenti abaana bokulandani bweba tebebafaanana n'otafayo omwana kumugunjula kuba nti yambalanga obusiraamu n'otafayo kumugunjula kuba nti asaala n'otafayo kumugunjula agenda mu toilet n'akadomola n'otafayo kumugunjula kuba nti atula salaamu ng'ayingira mu nyumba n'ogamba nti abaana bokulandani bweba tebafaanana si kituufu abalongofu abatusooka bagamba nti is upon to the parents okugunjula omwana we n'empisa ennungi ez'obusiraamu naye agamba it's more better than giving a child gold or silver and all of the provisions of this world because good manners will benefit them and others as they grow into this life and it will keep them away from harm omwana yagamba nti fi maana alqawl yagamba nti omuntu yenna awadde omwana we gold ne silver ne other provisions ebyensi eno kyekitono nnyo aba talina kyakoze wabula omuntu ayigiriza omwana empisa ennungi n'okumanya allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ate mwana tu kyekisingako obulungi kebei okumsinga okumwa gold kubanga mpise nungi zimukuma okubanti kugamba zijja mukumira kumbera abere nga tafutafuna bulabe akola emirimu emirungi Allah musiime atamuprotectinge so nga te gold ne silver nebino byoba omuwadde ku nsi tebijja kumuprotectinga walidhalika ekyotekeddwa okuba omwana wo number one we must teach them the correct aqida in order for them to be under Allah's guardianship or to be Allah's protection otekeddwa okumusomesa sound aqida enzikiriza entuufu ensiza Allah subhanahu wa ta'ala entuufu eyo nga yakumwawula basobole okubeera nti abaana abo bayingira mu kugamba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abakuuma nga ngombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba sahaba yamugamba nti ya ghulam inni uallimuka kalimatin ngenda kuyigiriza ebigambo ihfadillah yahfud nti wekume Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kuba nti akukuuma naye in the same hadith yamugamba nti no taarafu ila llah fi rakha yarifuka fi shidda ganye eri Allah subhanahu wa ta'ala tegere nyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu biseera byebyeddembe Allah ajja kujjukira bonabeera nga oli mu biseera ebyobuzibu bimaana omwana muyigirize okuba nti adde eri Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti ategeera Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti yekuma amategeera Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja mukuma mu nsi muno ate muyigirize okudeera Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyali muto ng'akyali nga tanaba kulwala nga tanaba kutuka mu situation kuba nti ali mu buzibu muyigirize okusaala okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tanaba kutuka mu biseera bya bibuuzo watuka mu sizoni ya bibuuzo mugambe katusaba Allah subhanahu wa ta'ala watuka mu kiseera ng'asaba omulimu mugambe asabe Allah subhanahu wa ta'ala muyigirize nga ajjukire avuwaka ng'asadde bw'anaagenda mu luguudo n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala nga omubaka fimaana alhadith yamugamba nti deeri Allah subhanahu wa ta'ala ta'arraf ila llah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda deeri Allah subhanahu wa ta'ala jukira Allah mumanye ng'oli mu biseera byeddembe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kujjukira bw'anaatuka mu biseera ebyobuzibu ekyo ky'ovaolaba nabbi yaqub yagamba nti nga allah bwe yagamba nti amukonto mu shuhadai id hadara yaquba almaut id qala libanihi ma tabuduna min badi qalu nabudu ilahak nabbi ayub yagamba nti no yagamba nti no allah tugamba nti no oh where you witnesses mwega mwali bajulizi allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mwali bajulizi nabbi yaqub bwe yalinga atusemberedde ekiseera ki kyokufa n'agamba batabani be nti abange baana bange mugenda kusinza ki nga nvuddewo ne mugamba tugenda kusinza oyo allahu subhanahu wa ta'ala ilaha bimaana allahu subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti nabbi ayub yaqub agenda okutuuka ku kiseera ekyokufa nga muze okuyigiriza abaana be nti balina kusinza allah subhanahu wa ta'ala aya paka gyekoma agenda okufa nga muze abaana be abayigiriza eddiini abayigiriza okwa allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba bamugamba tugenda kusinza allahu subhanahu wa ta'ala nti ilaha kwegamba allahu subhanahu wa ta'ala ila subhana wa idh qala luqmanu liibnihi wa huwa yu'idhuhu amugamba nti no ya bunayya la tushiriku billah amugamba nti no fa inna ashirika la dhulmun adhim agamba nti ya bunayya amugamba nti wange mwana wange allah subhanahu wa ta'ala agena agamba nti jukira atujukiza luqmani bwe yagamba mutabani we nti bwe yalinga era naye bwe yalinga mugamba amuadvisinga ng'omusajja bw'ogamba omwana amugamba nti la tushiriku billah agamba nti togeza n'ogatta ku allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala inna shirika dhulmun adhim mazima shiriki kigambo kinene nnyo buli azaamaanyi bw'amaanyi kwegamba kintukwegamba is the wrong kwegamba ekintu ekisembayo okuba ekibi omuntu kyoba okola kwegamba kyoyinza okukola kwegatta ku allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala n'olwekyo bannabbi tubalabye mu quran hadithi omubaka sallallahu alayhi wa sallam tumulabye mu hadith n'olwekyo allah subhanahu wa ta'ala agamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam butereevu mu qurani amugamba nti no wamur ahlaka bissola wasbira alayhim lagira command lagira abantu bo okusaala naye beera mugumiikiriza nabo yes tuteke ndo kumani tuba lagira kusara nebera mugumikiriza bagambe bagamba weno kusimanyono guwa lagira mwana mto omwana okumulagira mpisa nunji no okumulagira mpisa mbi mkwala ya ba ya balongo abati soka ngovede lakubana biba Allah subhanahu wa ta'ala alayhi masalatu wa salam wana bala giranga abantu babwe including na abana babwe mpanyomu ya gamati mbole mango mwana ngadina abantu abalungi abantu abalina knowledge agamati yomusubira mukuva mulungi nebo mulabanga ngatambula na abantu bana bid'a abantu kagamba ya gamba nti mwereke leave him alone kwa mwereke omanya nti oyo abimana mazokula faliyadhu bila omwana o onoguwa wewe ya galo kusamisa sola wewe ya galo kusamisa msenunji meke ngashua gweke njine otambula na abantu abalungi abatia Allah subhanahu wa ta'ala abamusinza according to the book and the sunnah ngabako sa Qur'ani ni hadithu nubaka sallallahu alayhi wa sallam bazi respectinga neka kubira nti umwana o abasumisa abamusumisa beba na ataba gena mubidongo beba na ababira abatambula mumbera nga ya wono onefu norecho umwana o ajakubula making ashua nti umwana o atambula mdewe stay ila Allah subhanahu wa ta'ala gamatino aqimi salata inna salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar agama watlu ma uhiya ilayk min kitabi nti musome watlu ma uhiya ilayka amgama soma ikya kusibwa bako min kitabi mu kitabu sha Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimis sala ilo yimizu sala inna salata mazmi sala tanha anil fahsha'i wal munkar mazmi sala izizo omuntu okola ekota ebitamwa ebyobukama ebyobuwononefu ebyobuwemu nebyonna ebitamwa mu ddiini kwegamba protecting our children tuyina kuba number one protect them by teaching them how to pray ngobayigirize swala lwaki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mazmi swala eziizo omuntu okola ebikola ebyobukama ebyobuwemu nebyo ebitamwa mu ddiini eyo nsonga nkulu nnyo era mu mbeera yemweyo Allah subhanahu wa ta'ala gamba tino ya bunayya aqimis salata wa amuru bil ma'ruf wa nha anil munkar wasbir ala ma asabak era nabi luqmani agamba mutabaniwe luqmani agamba mutabaniwe kiwanga mwana wange imini zawe swala wa amuru bil ma'ruf atola gire kolo bulunji wa wakwanha anil munkar ozize okola ebichamu wasbira ala ma aswabak ate gumikiriza kwenye kiba chutuseko omwana ono tumula gira kusara ayi yegase omwana gira kusara okumula gira okula okula gira okukama mula gira nchasoro okubanti ayogera nebanne especially ngabali awaka baganda we okubanti bogele bigamu byabwemu mumu chimanyifa abawangalira musisi no maitha wene unyana be Uganda na bibi gambo vyo buwemu na uwa vyo gira mwana tu ebi ezo za tuisa soya watch na bubo soya ringoinzo kwe unyano gandhi uba mungu wa tisase ato baba na babi kopie biyachi mwole vya delanga jibibaraza wallahi falwa mstaan na inga embera ya yunonese na baba bakola batia basu ya ringa na ye umwana umu igirizo kusara muyigirize okulagira abantu okola bulungi amakulu muyigirize ton yasobola okugamba mbanne okuba nkalijinga okola obulungi n'okwadisikalijinga okola obubi nga kyoekyola kukyendese mathalan ekyokuwemula omwana ono mugraduale genanga omuyigiriza ayinza okuba muto kyomala babamu abalina abaana bato ng'omwana agamba ti dadi togambye bisimillah mami togambye bisimillah bondya muhammadi togambye bisimillah ata nikugamba banne nolekyo boni tola salaamu bwanza soyari ngo gano kulanga mwana katino ono gunda yagwede chigambe chobwemu ono gunda soyari nze embere fana bwecho oba okubanti okumuyigiriza okola okumuyigiriza okusala okumuyigiriza okulagira okola obulungi abalongo fa batusoka bwe batyo bagonjolanga abaana bawe hadithi mu hadithi ndala abu daud agamba kino anin umari ابن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله قال رسول قال رسول Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamat muru auladakum bisalah wa hum agamat inno muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a nti mulagira abana babwe sub'i sinina mulagira abana babwe okusala nga balina emyaka musanvu nga nabo baliwezeza emyaka musanvu wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashar baba kugamba agamubakangavule baba bawezeza emyaka ekkumi agamba ti wafariqu bainahum fi lmadaji haditha erisahihe mu sahahu al alban fi sahihi abi dawuda sheikhi nasruddin al albani amanyikiddwanga al mujaddid muhaddid kugamba mugundi ya hadith omulembe wekyasa kyaffe kino rahimahullah yagamba nti haditha eyo ntuufu bwe yali akola sharhe ku sunan abi dawuda nti ombaka susoma tugamba nti mulagirira abaana bammwe okusaala nga balina emyaka musanvu mubatandika okubagonjola okubakangavvula nga bazeza emyaka kumi kitegeereza nti omwana agenda okuweza emyaka musanvu atleast ng'alinako kakulu basaala batya bawezza emyaka kumi ateekeddwa okuba nti akimanyidde ddala nti omuntu asaala muntu ayitwako swala mbaka sasuma betugamba nti okubakangavula okubagonjula okubeera nti naye mu ngeri ey'obuvunanyizibwa tusuka ekikomo obarakallahu fikum mumbeere efaanana bwetyo kitegeeza nti omwana ono tandikirawo okuba nti omuyigiriza okuba nti asaala asobole okuba nti eswala eno nga wetwagambe inna salatana anil fahshai wal munkar eswala ejamuyigiriza okuba nti emugaana okuba nti akola ebyo ebyobwemu n'ebitoma mu ddiini abooluganda tandika omwana okumuyigiriza ekimu ku ebiyamba omwana okumuyigiriza eddiini eddiini eno ejjamu kunjula imaamu maliki yagamba nti ekyagunjula what rectified kugamba the early generation what rectified omulembe guli ogwasooka kyekigenda okuba nti ekyalongoosa aba kisookawo kyekigenda okulongoosa n'abo abaliddawo bimaana al quran wassunna omwana muyigiriza quran nga mwajitwala byaggulu muyigiriza sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam omubaka sallallahu alihi wasallam ekikulaga ekyo weyalaba omwana omuto yagamba an umara ibuni abi salama qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah agamba nti sahaba agamba nti ombaka wa allah yagamba nti no owange muvubuka sammillah soma erinnya la allah subhanahu wataala erigamba nti bisimillah bimaana nga ogenda okulya wakul biyaminik liisa omukono gwo ogwa ddyo wakul mima yaliik ate bwoba olya lyekyo ekikuli okumpi mutafakunaale ekyo nno tunakifuna tutya olwaleero tugunjuddewo kalca taata atula ateeka emmere ku sowaani n'ebijiiko n'obuso nadda wali ku dayiningi abamu oluusi n'omukyala abaana baliira gye baliiridde abalala baliira mu bisenge oba batula ku dayiningi batulako ku shifuti yaabwe mina sunna mutuleko ku mmeeza awamu mutuleko awamu mu mbeera gye musitobola mukuŋŋaana emmere eno mugirye olyeko n'abaana olabe bwe balya n'okubagunjira okubalaga nti owange bw'oba olirya gamba nti bisimillah ono muyigirize nti adiisa omukono gwo gwa ddyo si kibi mina sunna singa abantu abawakka nga bwe mubeera famire ne mulyako emmere nga tugiluite lusiniya oba ku sowaani emu omwana n'atoola ku sowaani emu ne taata mina sunna leka kweteekamu takabbulu abantu bagetekamu takabbulu naga nti ze ndyantya n'omwana munnange omubaka sallallahu alaihi wasallama atusinga ekitiibwa atusinga ebbeeyi yalyanga n'abaana yalyanga n'abantu abakulu yatuukanga tomujukira hadithi ya abuhuraira omubaka sosoma weyakwata amata n'akwata ekikopo buli sahaba n'anywako n'omubaka sallallahu alaihi wasallama weyali nkolayo oluusi bwe yabanga alya yatuulanga n'alya n'abantu be nawe insha allah beeranga okyemanyiriza wabanga okola lwobaddewo awaka mutuleka awaka mukole emmeeru oba breakfast ne bwekibaki osobole okuba nti olya n'abantu bo obayigiriza abaana bano bagunjule basobola kuyigenda sennunji no bayigirize mune pisa za fe kale ze katugamenti za eza fenga musije twava ennunji ezi nga mathalan tisina mutawana omugamba nti omwana omuto fukiranga ku bantu abakola amazzi nga baana bamungwala mu ngalo tobuuka mmere n'ebirala ebifaana bwe bityo naye bona bati mulya mwenna ojja kuba okubya emmeisi ekirala ekikulu ennyo omwana wo omubaka salasalama ani anas ibuni malik qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bunayya إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل وعلى أهل بيتك قال الشيخ الألبان في صحيح الترمذي في صحيح الترغيب والترغيب نجمت إنه حسن يا جمعت عدي حسنه على الألباني صحيح الألباني عليك يا جمعت إنه الحديث حسن أمبكى صلى الله عليه وسلم يا جمعان أنا سبني مالك يا جمعان إنه قال لي ينعب أمبكى الله صلى الله عليه وسلم يا جمعان زي كمفوكا وبانغا بمانا وبانغو لنا بانتو وبابات في نيومبايو وطول السلام مزم السلام وينو يفوكا بركة يفوكا blessing يفوكا يومكسا جولي نجيبالي نوليش أمانا كمتر السلام unfortunately ورواليرو abantu abasinga bwabeera n'okumuzikiti atola salaamu owabeera ne baseeka atola salaamu owabeera n'abasiraamu atola salaamu naye bwabeera ne mukyala w'omusiraamu baba mu haihai bintu bya kizungu oba wabeera n'abaana babeera mu haihai tebatambusabantula salaamu omwana mutolere salaamu mugiza okutola salaamu leka kwatibwa nsonyi bw'aba yasoosa wako omwana nga ye yasoosewo gwe oba oyingira gamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu abaana bagiddemu bajja kujiiga n'ekyokubiri nabo bagiddemu ebarwaiti yaabwe singa be bakusosa waka n'obatolera salaamu ebarwaitiyo singa wabasosa waka baba bayingira ne bakutolera salaamu wabajjaa mu kisenge kyo ne bakutolera salaamu woba ogenda mu kisenge kyabwe n'obatolera salaamu mumbeere fanna bwetyo batolere salaamu nga nabo bakutolera salaamu ombaka ombaka alaihi salatu wassalaamu yagamba nti salaamu efuuka baraka gyoli nejibali wabaraka llahu fikum naam ensonga endala giteekeddwa okuba nti abaana baffe bano bayigiriza okubeera n'ensonyi abaana baffe tubayigiriza okubeera n'ensonyi tusobole okuba nti tuba protectinga okuba nti abaana bano tebakola kugamba tebagenda mubikola bya bwononefu oba bya bukaba kugwamu nsonyi nga bakyali bato kwekyo none allah subhanahu wataala yatulagira mu qurani yagamba nti ya ayuha allazina amanu la yastaadhinukum allazina malakat aimanukum walazina lam yablughu lhurum minkum thalatha marat min qabl salat lfajir wa hina تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم الله سبحانه وتعالى اتغامبا جابانغ مبكرزا موكنك كوبانتو بالا بونا ابانا بامو باكونكونينغا كونزجيزا مو بيسي ياتوا ابيسيرا اوبني مباشره فاجير ني بيسيرا مبيرانغا مجيكه نغويه ثلاث مرات emirundi esatu omwana akonkone kuluji akonkone kuluji assalaamu alaikum nze musa nze fulani nyingire omugambe nti yingira kyavunanyizibwa omusiraamu omukkiriza atya allah subhanahu wataala omufumbo okuteeka akakondo ku kisenge kyo obeere nti toleetawo kagamba mwana aleme kusanga wali mumbeera gyatateekeddwa kuba nti akusangamu obeere ngaoli muntu mukulu naye ngaomanye osula n'abaana mu nyumba kiba kyavunanyizibwa nti at least oteekawo embeera ng'abaana tebajja kusanga nga toyambadde abakyala mutera oki yenooluusi soba allah taase atusaasire ogenda omusanga omukyala ayambala legging n'atula wali mu ntebe n'asitama ne batabani babalenzi bamutunuulidde oluusi bwato bw'ayambala n'abeera bwakutama akunaba bukunami n'abeera nti n'abaana bano bwato bagunjude faliyadu billah naye nga omukkiriza newobeera mu nyumba ntera nnyo kigamba abakyala temukkirizibwa kuba nti mweyambula engoye wadde muli bakyala n'abakyala omuntu atali bawo obava muri basajja n'abasajja n'osigala mu kapale akampi ebisambe biri bweru n'entumbo ziri wabweru oluusi n'ositama ogamba nti ale tuli n'abasajja abavuka muyinza okuba mupangisa ennyumba nga mugipangisa mwenna mwana kiri haramu okuba nti bwe mweyisa abakyala ne mwambala short ate tuli bakyala bannaffe ng'omulaba abamu abaakulirako mu bisulo bye uganda ebinaabiro bino bye bayita ebya baasi oli nayimirira mweno ensonda n'onayimirira mweno ensonda n'anaaba abamu bali bwereere bimala abantu ne batuka okuba nti abamu mukukula ne mutuka okuba nti mubeera mu kisenge bakyala n'abakyala basa ne basajja abamanyi abantu abamu bagamba nti abamanyi taala ye bagamba nti ensi zino ze mulaba ezijjudde ebikolwa ebyobukaba bino ebyabasajja badadidadi ne mami families ezo zaava ku bantu kuba nti abakyala betunulako ku bifo webatandikidde okwetunulako n'abasajja bwe batyo fadyabu binano ekyo mbasaba muti allah subhanahu wataala naye mu nsonga eyo abaana bo beera nti aya gyetwavudde obatangira baleme kusanga nga bali mu mbeera gyebatatekeddwa kuba nti bakusangamu bwotyo naawe nno webakonkona nga oli mu kisenge kyabwe mwanya nga bayingira mu kisenge ekyo nabo webafuuka batinejazi ne babeerako obubonero buno obunawa mmanga one omwana n'amere naweza emyaka 15 egy'obukulu oteekeddwa omukonkona nga oyingira mu kisenge kye two singa amera ekyo ekibadde enviiri ezitamuzaaliwaako ezimera mu bitundu byabwe byekyama n'ezo ezimera mu nkwawa kasita zimugendako munnange oteekeddwa okuba nti omwana oyo bwabeera nga ali mu kisenge kye omukonkona tomala gasiraamu engalo ki owobulenzi owobuwala kobe maama nga gwengera mu kisenge kyabawala kobeetataka kwengera mu kisenge kyabalenzi kasita bayigirako obubonero obwo buna akasooka ne baweza emyaka 14 egy'obukulu akookubiri kasita batandika okuba nti bamerako enviiri ezo ezitabazaalirwako ekyokusatu kasita batandika okukwerooterera kyokuna singa omuwala
songa ekyo kiri ku muwala yekka biri bikwata ku bombi mukigenderere omwana oyo aba atuuse okukula abaakakatwako ekkalaamu tatekeddwa kuyitwako sala ateekeddwa okuba nti asiiba ateekeddwa okuba nti anaaba yekkawo abaanaaba tanaaba na banne mu kisenge kimu mpozi hadisi kiri yenagambye ng'ojjako okubalagira oswala omubaka yagamba nti mubaawule mu bitanda protect them okuba nti bagenda mu bikolo ebyobwenzi mubaawule mu bitanda abalenzi basule bokka abawala basule bokka mu bisenge n'ekyokubiri mutandike okubawala mu bitanda buli mwana asule mu kitanda kye yekka bwobanga ekisembayo ennyo bwebabanga basuzeeko olwolumu ne basula nga bali bokka abamanyi bagamba nti omu atulire omutw aguteeka saidi eri omwala aguteeka saidi eno temukkirizibwa tobabikka ekikunta kimu nga nnamwe bwemutakkirizibwa mwagenze simanyi twasuze mulumbe simanyi twasuze wano bwetti nemwebikka ekikunta kimu oba nagenze kukyala newebikka ne mugandawo ku buliri bumu oba mugandawo mukyala ndoza bonna tubayita muganda wange newebikka ne mugandawo oba musiraamu oba mukwano gwo mu kikunta kimu bwe mbanga temulina kyakkola you have to share a bed buli omu alina okuba nti yebikka ekikunta kye oba kyetuyita blanketi nga iye nolwekyo okubayigiriza ensonyi modesty bakonkone nga bajja mu kisenge ekyo webatuukawo otekeddwa bakonkonera naawe otekeddwa okuba nti obakonkona baawule mu buliri abalenzi bagaana okwegenda mu kisenge kyabawala bawala bagaana okugenda mu kisenge kyabalenzi bagaana okunaaba ne bayingira mu kisenge mu kiyigo ne banaaba bonna kirindi ne bakozesa shawa bwe bazanya bagaana okwambala abalenzi okwambala empale obupale obumpi nga bali mu nnyumba yo n'abawala bwotyo bagaana okuba nti bambala bwe batyo bagaane okuba nti bakwata abantu abatabazira kuwasa oba kufumbirwa mu ngalo kasaba baba nga batuuse emyaka egy'obukulu ebyo kwegamba bayigiriza ensonyi okwambala naawe kenyini twayambala bwotyo ng'abaana bakulaba bagulire engoye ezibeera nti ezira appropriate bwe bali mu nyumba babeere nti bwe bambala tebolesa ebya allah subhanahu wataala byebagana okuba nti bolesa eri omuntu omulala gwe mama n'abaana bo abaana bano ekirala okubasomereddwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuyigiza mu Qur'an yatugamba nti nno allazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama nababagamba nti rabbana ayi allah waffe hablana min azwajina tuwe okuva mu bakyala baffe oba mu baami baffe from our spouses qurrata ayun abaana abeera nti no ekitebenkeza kyamaaso gaffe oba batufuulire nga byebitebenkeza ebitebenkeza byamaaso gaffe qurrata ayun rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina ne muzadde lyaffe qurrata ayun babeere ebikakanya byamaaso gaffe waj'alna lilmuttaqina imama ate naffe otufuule bakulembeze mubakkiriza amakulu make us among the leading pack make us among the front runners mubakkiriza allah yatugamba kitegeeza nti ki otekeddwa what do kyolagira abaana okukola nawe kyotekeddwa okuba nga naawe kyokola so sikubalagira kola kino ate gwe kizikulagira kola kino sikubalagira kola kino ate gwe n'okola kyennyume ekirala kyensembyayo ku ekyo nga kikulu nnyo okubafunira emikwano emirungi leka kufuna emikwano miri n'ekyokubiri okucekinga egimu ku mikwano gy'abaana bo make sure abaana baffe abo bamanyi okufunamu bakomyewo okusomero ne bagenda tugenze wa mikwano gyaffe makinga sure nti ogezaako okubefriendinga kwegamba to a minimum degree omwana wo eri gyagenda ngenda wa mukwano gwange makinga sure ngaomanyi ba parents ba mukwano gwa mukwano gw'omwana wo mugezaako okuba nti mutrininga together ojja kumanya kyangu nnyo okumanya kikye bali oyinza okwesanga nga mukwano gwo eri gyagenda omwana bamwola bwozi naye nga maama ne taata oba bazadde be bebali be nabagambyeko emabegeeri maami mami jajidadi famiry bwe batyo nga omwana bamwola bwozi kati omwana we agenda akulira agenda tugeze kuzanya agenda akulira mumbeere fana bwetyo nammwe mumanyi okuleeta emikwano nze oyo amanyi omwenga agunywa naye mwana tu tagunywera wano mu nyumba wange kwegamba noteeka omuntu kwegamba nobeera n'emikwano gyo nga ne bo babakubidde amasimu oluusi muwe mulabwemuzi be bakuweereza ebifaananyi ebyobukaba omwana ajja kumanya nti omukwano gwa maama ne taata gwego bwe gufaanana ojja kuba naawe omaze omufunira ojja kuba omuwadde ekkubo erikola n'emikwano egifaanana bwe gityo mukwano omulungi nga guli piwa omubaka sala salam yagamba nti no innama mathalu jalis salih waljalisi su kahamili miski wanafihi alkir omubaka sala salama yagamba nti enjawulo entabe wuliriza muganaani ne mwanyinaze allah ansasira nakusasira otegeere enjawulo womukwano omulungi n'omukwano omubi efaanagana ngaomuntu atunda perfume n'omuntu ono akola blacksmith omuntu ono ayokya ebyuma ayokya welding mu ngeri gyetanategeera omugaga ntino fahamilu lmiski imma an yahdiyak wa imma an tabita minhu wa imma an takhadha minhu rihan tayiba agamba ntino wanafihu lkiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha agamba nti enjawulo omuntu anatunda perfume bw'osembera waali osobola omugulako asobola okuwa n'agamba newaba ebite ebisoboseewo nga tofunyeewo okwegamba ng'ogenzeyo njogere enyango nti n'oviiramu awo naye ofuna benefit ey'okutula n'omuntu awunya obulungi n'agamba naye omuntu awo nayokya welding ayokya ebyuma mbakasola salama agamba nti bw'osemberawo oli webiri zino envumba ezivaako oba baziyita nsaano bwe zigwa ku ngoye ezo zijja kwokera engoye oba ekivundu ekiva mu bino ebyuma byayokya okyovaolaba nti omuntu singa ogenda webokya welding naddala nga tomumanyidde ebiseera ebisinga omuntu ogenda okulaba amaaso gamubalagala ng'atandika okwasimula abamu avaawo nga nesenyiga amukutte oba ng'akolla enjawulo wakati womuntu omukwano omulungi n'omubi efaanagana ngaomuntu ayingidde mu duuka lya perfume n'omuntu agenze webokya welding ajja kuma ensano zijja kumansukirako zikwokya engoye. Bimaana omuntu ono w'empisa embi oyagala toyagala zijja kusammukira empisa zino obeere ng'ogenda nazo n'omwana waffe bwatyo fadiyazu billah. N'omuntu ono w'empisa ennungi ima ajja kuyigiriza empisa ezennungi oba gwe kennyini ojja muyigako ojja kutandika okumwegombako empisa ezennungi obeere nti z'omukopako n'omwana waffe ono bwatyo embeera bwe gy'okuba okumusabira edduwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam muzimu ku dduwa ze yasabira omwana omuto ng'akyali baby from baby olumuzaala bwoti tandika okumugamba tino uiduka nkwegamba nkukingiriza bikalimati llahi taama n'ekigambo kya Allah subhanahu wataala ekyekijivu minikuli shaitaani wahamma nesi shaitaani eyembi eyakolimirwa minikuli aini lamma n'eriisa ebbi eryensaalwa bwe libalize. Bimaana okuba nti nno ombaka sosoma yegisabanga bakwateko baba bangi ogambe nti uidukum wabeera babiri uidukumma wabeera omu nga mulenzi uiduka oba bwabanga muwala uiduki uiduki bwebanga osobola obitegeera oba gamba uidukum tekina mutawaana walilma Allah oba bisome mu luzungu ebbanga lyomaana nga tonaba kubiyiga kubisoma mu Luganda nekisingako bulungi uiduka bikalimati llahi taama twogera wano amanya obusanga omuntu ng'amanyiga amanya gabazanyi b'omupiira bwogamba nti gyono gwoningaga nti aa negana gabazanyi ba firimu olibisanga agamanyi illa marharabi osanga batono nnyo atasobola gamba nti neswaziniga naye nga erinnya eryo si lyangu liwanvu n'amalabe gatyo mugamanyi sijagana mu ebyo naye ebigambo bino ebyobusiraamu bisimillah basimala giyige bene nti ogitegeera ogambe bisimillah omuyigiriza omwana okusaba yennyini okwesabira okusaba edduwa ng'ava waka bisimillahi tawakkaltu ala llahi la haula wala quwata illa billah mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu agisoma bisimillahi yes na allah subhanahu wa ta'ala abeera mbukumi wa allah subhanahu wa ta'ala omuntu asoma edduwa efulukakalwadda omuntu atola salaamu asoma bisimillah n'atola salaamu shaitaani aba ajigobye mu nnyumba muyigiriza okwambala engoyi ngasoma bisimillah abaana bafaabo mugambe nti bisimillahi omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ejiji oba kateni eri wakati wa maaso ga shaitaan n'obwerere bw'omwana bw'omutawaani wa adamu bisimillah muyigirize ngaayigira mutwaire bisimillahi audu billahi oba audu billahi min alkhubuthi walkhaba'ith muyigirize dduwa ngaayigira mutwaire abeere ngaagisoma omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno toire eki shaitaani zisemberera nnyo kyovaola batuyigiriza edduwa tugende n'okugulu kwa kono omuntu waaba agenda okuyingira mu toire abeere nga yikingiriza edduwa muyigirize nti oba ovuddeyo gamba nti gufuranak muyigirize bw'aba agambye ayasimudde gamba nti alhamdulillah ebyo byonna bimuleetera bimuteeka ku saidi entuufu okumigiriza eddiini ebyo byonna bibeera nti bimu omusabidde yarhamuka llah allah akusaasire yahdikum llahu wayisilu baarakum allah abeere nti akulugamya alongoose embeera zammwe abaana bojja kubeera bwotyo nga obasabira edduwa edduwa booluganda kasaale kamukkiriza edduwa kasaale kamukkiriza abali mu diaspora allahu allah mbakubiriza musabire nnyo abaana bammwe edduwa abaana bammwe mbasabire edduwa edduwa ezo zitwogeddeko n'endala ezifaanagana bwezizi ate mulekeraawo bw'aba nti oba alina kyakoze n'oba stress n'otandika okusaba edduwa embi n'omukolimira nga edduwa y'omuzadde ku mwana we talina jiji allah bw'anaajanukula mwemanyiza okubasabira edduwa ennungi n'okuba okwegamba okuba protectinga ku shayatini nga maliriza tugambye nti abaana baffe okuba nti tubayigiriza emirimu gy'obusiraamu egibateekeddwa okubayigiriza faruba mubakwateko mubatwaleko mu umra mubakwateko mubatwaleko mu nsi z'abasiraamu awulire we baziina wabaraka llahu fikum mubatwateko okubaga nti no omanyi tulina obuzibu abali e londoni twegomba kugenda mu amerika abali mu amerika mwagala kujja eno londoni obeyuga sibagambye temugenda ku holiday nange ewammwe baraka llahu fikum nange nzijayo ne mbalabaku nama ne mujjo ne mbalako ne mundabako barakallahu fikum na ye mu programu ezo tubatwale kongo batwala mikwane mirunji tubatwala kongo batwala ko monsezo mwana tunalaba ko mwana yali avuge moroka ku street kuna wa felandani nga muyaye bebana bana batula abatula ku abatula ku ngudo na ye omwana yo kuvala yakola umura muzadde uyu yamteka mu cash omwana nagenda kola umura ye ne mukuruwe ne banyina babiri abaana abo okuvalo baakomawo baala b'obusiraamu ono yagamba nti nze era bwe mmala okusoma ngenda kukolera Saudi era bwe yamala okusoma n'agenda kati ali mwana tuna n'abaana ndoza babiri oba basatu abazaaliddeeyo yamala ku university wano n'agana omulimu yagunonyeza Riyadh eyo n'abeera nti asomesa Riyadh naye nga kikulaga nti entandikwa yava kubeera nti nno taata amukutte namutwalako n'akola ibada mina ngamba abeera akisobodde okubayigiriza emirimu gy'obusiraamu temwerabira okubayigiriza esola kikulu nnyo okubayigiriza empisa ennungi okubafunira emikwano emirungi okubasabira edduwa okubeera omugumiikiriza don't give up okubeera omugumiikiriza w'obeera nti nno kwegamba w'obeera nga oli mu prosesi y'okubagunjula nga Allah bwe yagamba nti wa'mur ahlaka bisola gamba nti no wastabir alaihim kwegamba alaiha beera nga obalagira abantu okusaala naye ate beera nti ogamba ogumiikiriza gye bali mubayigiriza okufuna ewuzu mubayigiriza okugenda n'obudomola yes mbamanyi ku ssomero tebiriiyo awamu by the way ne Uganda tebiriiyo bwe temugamba nti feffe ka tulya obubi naye making a sure bwe bayingira wewo bayingidde mu territory egamba ndala nnyo tebaswelingiramu mulekeraawo okulaba ebividiyo bino muba projectinga amaaso gano bale bikola ebifaananyi bya bwonoonefu harama llahu lfawahisha ma dhahara minha wama batan yagamba nti allah yaharamisa obwonoonefu obweyolefu buno obuli ku nguudo zaffe zino n'obwo obuli mu nnyumba wali ilma allah obwonoonefu obw'omu nnyumba webwokuba nti nno ebikola ebyobukaba mu nnyumba ne mu protectinga abaana bammwe n'amaaso gammwe nga temulaba firimu za bukaba temulaba firimu bifaananyi birimu bwonoonefu kubanga gwe osanyuka please cut down on your desires kwebyo byolaba nti byakwesanyusa ebinyuma n'ebisesa for the sake of your children omwana bwona amukuliza nga akimanyi nti music ali halal abasinga omugamba nti music si haram kubanga waliwo akwegamba mulaba nti kifuuse adi kyogamba kya bulijjo kya mulembe guno bw'onaayigiriza omwana wo okugenda okuzina amazina mu nnyumba bw'anaakula n'afuuka teenager omwambaza first of all engoye omwambaza exactly ng'omuntu agenda are you ready for it amazina agajja okugendamu n'ebyagenda okuwakankulayo gwolowooza nti mugazinira mu nnyumba gwoteekako bino ogalabira mu nnyumba muyingiriza music onagira nga bamugamba nti tugende mu club yagamba ebiri bye nabagambye waliyo buli kwegamba faliyadhu billah buli muyango ogwa fujuru gwonna ajja gusanga eyo ogw'okunywa omwenge ogw'okunywa enjaga n'ebirefaano bwebyo kyensembyayo kino ntera okyongerako bemaasomesa abasiraamu nti abaana bano mubayambeko bwe baba bakola ebintu bino basoma ebyoluzungu kati kanjogera bwe musobole okitegeera kitegede kwegamba nkakasa mutegedde kyentegeeza bw'anaaba pafominga ng'okubalako akola bulungi ne sayansi amukola bulungi ne bamuteeka mu gurupu ennungi biithinillah chances aja biithinillahi tabaraka wataala nga nediini oginemusomesangayo yokka abamu basinga byemboloozi ebyo byokka ediini eno munagimusomesa naye gezaako okulaba nti bw'abeera ku ssomero abeera in the leading park tajja kutulana bano baana basibankoligo mu kibiina na wano waliwo abafaana bati abakola graffiti mu kibiina ababatula ku nguudo era bebasembayo okubeera abasirumu mu kiraasi basobole okusomayo abawansi mu kiraasi n'olwekyo abaana balina abali ambitious bwoba omuteekamu biithinillahi tabaraka wataala bona bamusomesa eddiini n'omukumira ku mbeera ng'abeera n'emikwano emirungi n'omusabira edduwa n'obeera ngaobeera mugumiikiriza gyali toggwamu maanyi ne bwolaba nti akoze ekisembayo ga onowanga alabika agenze leka kumuwaayo gwe tomuwaayo itiriza okumugunjula okumubuulirira mufunire emikwano emirungi omumanyi omu yagamba nti abaana bo bano sometimes aba abantu ab'omu nnyumba they are very comfortable when they are taking kwegamba bino byobaagala byobayigiriza nga babijja mu bantu abalala mikwano abatali gule. Because when they talk to you, sometimes oyinza nakubobera mu kambo gye bali obanga they see you as if of our orders all the time. Niwa bomtwala ke wagundi naraba ne waje tigundi mwana tu nagenze ke wagundi zino slip over mbotwale wo mu maka nga malunji jibanya abazu jibana abazu kusokusa ka narabia haji gundi oma twagenze wa anko twagenze wa anti watu wagenze wa azukusa bana bene basala ati ne mama ne yatuzukusa ono yafananga mama ne yafananga tata ekitegeza kintu kirungi omuntu abana kuba buli omuyo nesi bwetu befanana buli abakiriza bazukusa bana babwe ne basala ojja kulaba biidhinillahi tabaraka wataala ajja bwana akyalako ajja kuba nti emikwano egyo ajja kuba nti ayiga eddiini eno bagiigira mikwano gyo agenda yeri naiga okusaala naiga okuba nti atya Allah subhanahu wataala abulugana n'ebigambo ebyo n'obudde bulebeka bwebwo badde nsaba insha allah tukomaawo nga nsaba Allah subhanahu wataala atugasa allahumma alimna bima yanfa'ana wanfa'ana bima allamtana waslihna sha'nana kulla allah subhanahu wataala obeere nti otuyigiriza ate otuyigiriza ebyo binaatugasa ate otugase n'ebyo byotuyigiriza obeere nga otulongoseza embeera zaffe zonna fala taqinna illa anfusina tarfata ayina abadan allah wafetutulekerera ngaffe n'emyoyo gyaffe fetusalawo tarfata ayini wadde olutemya lw'eriiso even for a blink of an eye وبارك الله فيكم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكجوانا من يتشمون غنبا ابيان غريبيو متسوني وي وتبان غروسي وبا توانغدمو وبا توبا دي we didn't connect in time nengo many technology sometimes watu wabera always tubera wala mumbera efanana bwetyo وبارك الله فيكم نعم
tekumisa mkwaya tukomesezo kuva London tukwebaza nyo kuzuke chono tukomesa alati abatu uliviza ngabli jo mjua kuwa mniga 5 star lero nchikiride Uncle Sulaiman na inga tubade tubasara ngabli jowe mkola mnige 5 star ala ine ilivuzo na inga wamchele ozo kuniga 5 star madeli na ya kalango ngabli jo mu Ramadhani tuvelane conference yafe kati date is really set from it's gonna be June 8th to the 11th but it was I'm saving as a date era mulindibile ebidirira inshallah kakati enaina ina ekibuzo asobola okuniga 5 star kusimu ye nasobola okubuza sheta ekibuzo kyeki tukwebaza nnyo omusomo gwaffe kwebaza nnyo okutudduukiriranga buli kaseera
barakallahu fikum nsaba Allah subhanahu wa taala akkiriza okutawaana kwammwe naffe namwe tukwebaza nnyo effort gye muteekamu abawaayo obudde ne bawuliriza n'abatutegekera okuba nti tubeera nti tusobola okwekisinyinga ekyo Allah subhanahu wataala kyaba atusobozeseza saba Allah subhanahu wataala akkiriza okutawanako ffe ffenna atulongoseza embeera zaffe n'abaana baffe abakuume abawonye amakubo agayinza okubawugula ne bakwata amakubo ga shayatin n'ebigezo ebiri mu nsi eno naam
okay sheki wa kila ikateri ya ina comment wa chibuzo kibuzo sobe kugala wa msomo wanga chili oke jozi
sawa Allah subhanahu wa ta'ala tukese nevi gambri yivyo abede nga tulungwa tisabana wafe rabbana hablana min azwajina wa burriyatina kurrata ayun wa ja'alna li mutaqina imama wa salli lahuma ala muhammadi wa ala alihi wa su'ami wa sallim subhanaka Allah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته